Mastermind, Nas, Jay-Z. I'm so Ice Cube, Black, Eminem, me. Sauti na sema nyosha mikono hewani. Yes, yo. Nigga double check kwenye stereo. Krum. Sauti heavy kwenye radio. Bump up the room. My passion extend for the things I own. They are me, they represent me. Got microphone so kihiba kilicho changu. I kill you, your wife, your children, your auntie, your uncle, your nephew, your doctor, shit. Sahapo gonjo wuzi pona. Usenetezame mana miso sura na yohona. Nisha pita majanga, nisha chinjo na kisu na mapanga. Shashuka na kwaraka nikapanda. Mwanaume sadaro, full power commando. Zali wa town peke yake tu form 4. Lion don't leave the Serengeti. I'm here to stay. So keti chini leo via meza kreti. Tunapau kitenesi, gum na nyepesi. Gojo na kinyesi, kunyo mtindi kura freshi. Mungo kasirema na unapaa. Maji kupa, maji puja, maji kutapaka. Maji mengi, maji ya bahari. Kinapaa, kinapanda juu. Inareta mbabe kama nja. Mbabra, taka chinja jokote na wawinga. Bulibishe na ubote sibishani na wahinga ni bombari. Ina ya go. Taka chinja jokote na wawinga. Bulibishe na ubote sibishani na wahinga ni bombari. Ina ya go. Hey sex lady, anything, adventure kwenye sing, in the road of the ring. Kira ding bling, kira bees wing. Kira arubaing, kira ngumu sola ing. Mr. Yao Ming, naito Michael J. Niko hapa Mr. Benjamin. Nakumbuko sana bwana Mkapa, yes. If you want peace, prepare for war. If you want peace, tutataka more. Aya, pesa duku ndo root for all evil. Na jinda na masikini ndo hubake hivyo hivyo. Picha tonge, picha na kijiko. Sanoma na kibonge kwa sababu nipo simple. Nike Reebok, Adidas kwenye stripes. Come on babe, you looking nice, yeah. Ilala kwenye air na pepea na pembea na tembea mini no my bro. Mchaka mchaka chinja jokote na wawinga. Bulibishe na ubote sibishani na wajinga ni bombari. Ina ya go. Mchaka mchaka chinja jokote na wawinga. Bulibishe na ubote sibishani na wajinga ni bombari. Ina ya go. Hey sex lady, I love you so. You drive me crazy. I enjoy.